ngamasomero gaggalawo okugenda mu luwummula olufundikira omwaka era oluwanvu olw'ebikujjuko ebyennaku enkulu n'ebirala. Abazadde balabuddwa kuwa ssemugayaabo kukuuma abaana kubanga abo bwala bangi bandifuniramu embuto. Okulabula kuno okukoleddwa minisita mbeeza ebyenjigiriza atwala amatendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo ng'agambye nti oluwummula nga luno oluwanvu lwabike mu ntoko. Munnaffe Bernard Bakalu alina ebisingawo.
Asabye abazadde okubeera abakalabalaba eri abaana baabwe babawe ebyokukola baleme okutuula obutuuza awo kubanga mwe muva ebikemo. Alabudde nti bwe beesuulirayo ogwannaggamba baakufiirwa emisomo gyabwe. Okusinziira ku kalenda y'ebyensoma mu masomero ga primary n'aga secondary, amasomero gaakuwummula mu butongole nga December 2025 ate olwo gaggulewo eyo mu mwezi gwa February 2026. Ensonga y'abatiini okufuna embuto eruwero erudde nga ebobya abaayo emitwe. Okugeza mu mwezi gwa September 2025 abakulembeze bennyamira olwa alipoota eyafulumanga eraga nti ekitono abaana ab'obuwala abatiini 4,811 nga bali wansi w'emyaka 19 baali bafunye embuto mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Alipoota yemu yalaga nti 4 mu 4 ku bo ate baali wansi w'emyaka 15. No, ndi Bernard Bakalu, Eruwero.